Yeah, yeah. I'm down. No, no, no.
Crash.
African sister, you give me sweet melody like African guitar, babe. African picture, call your mama sister, won't be a whopper distance, skip. I don't know the lessons when I hold you down, baby. I just wanna freestyle, babe. Appetite, baby, you give me appetite. Appetite, baby, you give me appetite. Nada gani kupe majambo te, le, le, le. Ili zije kusanya vilago po, te, te, eh. Yo utaja kuluga mipango, je. Pane shida mama ni kipango, je. Tuza kitu changu chake nandu, se, se. Baby, for you I'm not a child but a zygote. So you taking me higher like a pilot. I'm just a papillon in a prison of love. Na mapenzi madam, na tuchezi haram. Chimkwezi chaham.
Na wajui na chupata ila mama mindo.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Nele michezo mbaka kitu.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Kapila una test, kapila una test.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Give me that, give me that again.
Yeah.
Masnich ndo wanonge ototo. Na swaga za kibos kukumendi atoto. Hapa katish tozi anegonge mkoko. Wakati unasura tosha ya kuombe mkopo. Weni ala tamwe gita in my night dreams. Sio sukari, sio nasali na sio ice creams. Ni kuibimi ngoma flani kama ice prince. That means nipo napotaka kuwa trust me. Siachi kukulamba lamba kama lollipop. Mkuchekeshe kachi kumbalaga na mastoli mop. Na mojanjo janje mpaka kwenye korido. Yanasukusu tu kidogo joni jonjo. Uno kanju mati la msauzi. Mwini nyumba bati la msauzi. Skinny pale katika blouse. Wala haina haja mashauzi.
Na wajio inachopata ila mama mindo.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Nele michezo mbaka kitu.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Kapila una test, kapila una test.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Give me that, give me that, give me that again.
Naelewa, naelewa, naelewa.
Yeah.
Music.